Jobe 15 verse 1. Wayesethatha uElifazi umthemani wathi verse 2. Ohlakaniphileyo uyakuphendula ngokwazi okungumoya nje. Agcwalise isisu ngomoya wasempumalanga na. Verse 3. Aphikisane ngamazwi angasizi lutho nangezinkulumo ezingelasizo na. Verse 4. Yebo uyachitha ukwesaba, unciphisa ukuzindla phambi kukaNkulunkulu. Verse 5. Ngoba ububi bakho buyafundisa umlomo wakho, ukhetha ulimi lwabanobuqili. Verse 6. Ngumlomo wakho okulahlayo akusimi, izindebe zakho ziyafakaza ngawe.
Verse 7. Ungumuntu wokuqala owazalwayo na, wavela ngaphambi kwezintaba na. Verse 8. Uzuyile imfihlakalo kaNkulunkulu wasigodlela wedwa ukuhlakanipha na. Verse 9. Wazini esingayazi thina na? Uqonda ntoni engekho kithina na? Verse 10. Kithina kukhona izimpunga namakhehla amadala kunoyihlo. Verse 11. Zincane yini kuwe izinduduzo zikaNkulunkulu nezwi elikhulunywa kahle kuwena na? Verse 12. Umukiselwani yinhliziyo yakho na? Kungani ukuba amehlo akho aphayizele? Verse 13. Uphendulele uNkulunkulu ukufutheka kwakho, ukhiphe amazwi emlonyeni wakho na? Verse 14. Uyini umuntu ukuba abe ngohlamlukileyo nozelwe ngowesifazane ukuba alungisiswe na? Verse 15. Bheka nabangcwele bakhe, akabethembi nezulu alihlamlukile emehlweni akhe. Verse 16. Kakhulu kangakanani onengekayo nowonakeleyo, umuntu ophuza ukona njengamanzi na? Verse 17. Ngiyakukwazisa ungilalele, ngiyakukulandisa engikubonileyo. Verse 18. Lokho izihlakaniphi ezikubonakalisile zikuthathe koyise zingakufihlanga. Verse 19. Zone zaphiwa zodwa izwe, kungadabulanga kuzo umfokazi ngokuthi. Verse 20. Umuntu omubi uyazibinya imihla yonke, umumo weminyaka othukuselwe isidlwangudlwangu. Verse 21. Izwi lengebe lisezindlebeni zakhe, lapho ehlezi kahle uyakufikelwa ngumphangi. Verse 22. Akethembi ukuthi uyakubuya ebumnyameni, uyalindelwa inkemba. Verse 23. Uyazulazulela ukudla kuphi na? Uyazi ukuthi usuku lobumnyama selungasesandleni sakhe. Verse 24. Ukuhlupha nosizi kuyamethusa, kuyamahlula njengenkosi ezilungiselele impi. Verse 25. Ngokuba waselulela isandla sakhe uNkulunkulu, wasigabisa kusomandla. Verse 26. Wamdumela ngentamo elikhuni nangamagqubu adumbileyo amahawu akhe. Verse 27. Ngokuba wasibekela ubuso bakhe ngamafutha akhe, wenza umvingqi okhalweni lakhe. Verse 28. Wahlala emizini ebeyakuchithwa nasezindlini ebezingahlalwa, ezaziyakuba ngamanxiwa nje. Verse 29. Akayikuceba nemfuyo yakhe ayiyukuma, nokudla kwakhe akuyikhothamela phansi. Verse 30. Akayikusuka ebumnyameni, ilangabi liyakushisa amagatsha akhe, amuke ngokuphefumula komlomo kaNkulunkulu. Verse 31. Mangethembi ezeni ezikhohlisa, ngokuba ize liyakuba ngumvuzo wakhe. Verse 32. Kuyakufezwa kungakabi isikhathi, negatsha lakhe alisayikuba lihlaza. Verse 33. Uyakuvuthulula igwanya lakhe njengomvini, alahle imbali yakhe njengomnqumo. Verse 34. Ngoba ibandla labangenankulunkulu liyakuba inyumba, umlilo uqeda amatende abathengwa ngemivuzo. Verse 35. Bakhulelwe ingozi bazala ukona, isisu sabo silungisela inkohliso.